da ikitinol chapande jedidi e jetati kangol wonete ummitineki engenda Yohana sapoego e sapoedidi assalamu alaikum sobirabe heritobe min kofni on be inde Allah jawmu salama giddo ko moy fama e do lawol gonga kungolo mabbiti e o heba salama gonduka be mako ha foroy min cerake gartuki amin hande nga waddan gon siryamon kalawol gonga ko ha warugo hande der jande men digalin jila en darbe Isa almasihu mari inde duute ngam keben famen o moyejo en nanbeno o noddama biddo Allah bangido bi neddo jawgel Allah kisno tamsere ngendam annora duniyaru jawmirawo teddungal dammugal walde en den gayna ko boddo hande en daran inde Isa godde didi ummitineki en ngendam ha joni en dari Isa don wancha nonder lesdi Yahudiya pad oro wajina yimbe oro huwa wodende e wodon nyaunda nyaube jijibe wumbe e marbe ginnaji sabida majum mobre dunde do tokkimo amma ardibe dina noddetebe farisaen latakeno hajobe mo gambe mbawaino munyango andal ngal Isa wajinirta enden be potaino be ngedda kae fijidi o huwata hande min tammi tokkitin gonder linjila ngam daren bannoy Isa huwiri kae fiwol gongol kollangol hafa hinta teddungal Allah gongal to almasihu ngam ha yimbe keba nuddinamo en don janga nder linjila Yohana hafaslu wol sapoego bindidon biya wodi goddo mo inde mudum Lazarus o nyawi wuro mako Bethania dum wurongo Mariama e Marta derdum debbo ngoni ha mudum Mariama woni debbo mo rufi urdi do kosde jawmirawo o yiggide be gasa mako Lazarus nyawdo man dum derdi ko gorko derrabe rewbe dido be neli goddo ha Yesu ngam o wiyamo jawmirawo sobajo ma nyawdo de Yesu nani kubarwol ngol o wi nyaw Lazarus maina tamu amma ngu wanginan bawre Allah wanginan teddungal biddo Allah bo Yesu yidi Marta e Mariama e Lazarus de wonani Lazarus nyawdo o fabbi nyalle didi fahin hano kure nde o wonno man de no wi pukarain mako en lorto hales di Yahudiya pukarain mako njabimo modibo neba Yahudu en nonno dabba fidugo mabbe kae de na yidi lorago ton Yesu jabi wodi sayiji sappo e didi nder nyalowmare nanon na to goddo don yaha be nyalowma o fergatako ngam o don yaha annora duniyaru ndum Yesu wolwani be bolle de den o besdi wiugo sobajo meden Lazarus danake amma mi yahan findingomo pukaraen jabi jawmirawo to danake o yamditan Yeso yidi wiugo Lazarus mayi amma pukaraen tammi odon no wolwa hala doingol fakkat Yeso wi be labdum Lazarus mayi amma ngam dalila modon mido seyo mi walaton ngam hawo nuddinammi yo de Yeso yotti Bethania o tawi be nastini bandu Lazarus nder yenande wadi nyalde nayi Bethania badi be wuro Salima bakin kilometa tachi Yahudu en dudbe ngariya Marta e Mariama ngam deitin gobe ngam maide derrawo mabbe de Marta nani Yesu wari o dilli fottugo be mako amma Mariama jodi ha sare Marta wi Yesu jawmirawo ta donno do derda maya tano amma mi andi ko jonta bo Allah hokkete ko atorimo fu Yesu wiimo derda yeditan Marta jabi mi andi o yeditan sai ummitineki maybe nyalade darangal Yeso wimo min woni ummitinowo geditinowo maybe ko moy nuddiniyam yedan ko to maybo ko moy geto nuddindo yam mayata sam anuddini dumna Marta jabi oho mi nuddini an woni almasihu biddo Allah garanno der duniyaru bawo bollede Marta lori ha deru Maryama wi'imo be sirri wajibbo wari odo ewne di Maryama nani dum o ummi law ye ha Yesu Maryama wari anno kure Yesu woni wi'imo of Yesu mako wi jawmirawo so adonno do derda mayatano Yesu yi odon woya yahudu en wardube be mako bodon boya ummini bernde mako jamibe hatte on uwimo be jabimo jawmirawo warlar Yesu illi gonni yahudu en bi kai ndare no yidirimo amma wobbe bi kanko mo wumtini gite wumbe wawatano yisnugo lajarus maidana bernde Yesu ummi fahin o yehi ha yenade ɗum lowol maɓɓangol be hayre Yesu wi cottine hayre Marta derdu mayɗo wi jawmirawo o haccan ngam o waɗi ñalde nayi nder yenade Yesu wi'imo mi wi'ayma to a nuɗɗini a yiyan teddungal Allah na ɓe cottini hayrego Yesu tijji asama wi ya babirawo mi yettima ngam a nananiyam mi andi aɗon nananam mi foroyi amma mi wi'iɗum ngam yimɓe am ngam haa ɓe nuɗɗina anneliyam nde o wolwi bolle ɗe o wi'i be sawtu lajarus wurta mayɗo wurti kosɗe maako e juuɗe maako ɗon taari be leppi yeeso maako bo sawaango be limce Yesu wi'iɓe fistemo accemo o dilla en kaɗata haaɗo tan amma hidde ko timminen taariha kayɗinika ka hani numen dow kayefi Isa huwi seɗɗa digam tageki duniyaaru ha warugo hannde wala mo meeɗi nanugo goɗɗo ummitini mayɗo uwaaɗo waɗi ñalɗe nayi huɗɗuɗo nyawmugo e umsugo nder hawrire mum amma ɗum kanjum laati ko Isa huwi nde o ummitini Lazarus diga jonde mayɓe bawɗe mayde marayno caɗele ha jawmirawo Isa ngam wolde Allah ruhu Allah ingu diga to maako ha asama banno Allah o geeto non almasihu bo mardi bawɗe ngendam e nde Allah woodi bawɗe ummitingo mayɓe e hokkugo yonki bannon almasihu bo waawi hokkugo yonki ha mo yiɗi yedugo ki ngam kanko be hoore maako o seeɓore ngendam ngam man waɗi nde Isa ewni Lazarus e nde o umrimo o wurto ɓandu maako yeeɗiti o ummi nden o wurti diga hawrire ngam man waɗi bo Isa waawi wi'ugo sakiraawo Lazarus debbo min woni ummitinowo geeɗitinowo mayɓe ko moye nuɗɗiniyam yeeɗan ko to o maayi bo ko moye geeto nuɗɗindoyam maayata sam a nuɗɗini ɗum na Marta jaabi oho mi nuɗɗini an woni almasihu ɓiɗɗo Allah garanɗo nder duniyaaru jonta en mbaawan timmingo taariha ka ngam keɓen paamen ko yahudu en kuwi ɓaawo nde ɓe ceedi ummitineeki Lazarus diga ko almasihu kuwi yeeso maɓɓe binndi ɗon mbiya yahudu en ɗuuɗɓe warɓe haa Maryama ngi'i ko yeeso huwi ɓe nuɗɗinimo amma woɗɓe maɓɓe njeya farisa'en ngecciɓe ko yeeso huwi farisa'en e mawɓe liman en mbaɗi dawriinde ɓe mbi'i ɗum en mbaɗata ngam gorko ɗon waɗa kayeefiiji ɗuuɗɗi to en accimo oɗo huwa bana ni yimɓe fuu nuɗɗinanmo nden roma'en marɓe baawɗe nastan haala maajum ɓe mbilan haykaliiru meeɗen e ummatoore meeɗen gooto nder maɓɓe mo innde muɗum Kayafas kanko woni hooreejo liman en hitaande maajum o wi'iɓe onon kam on paamata koo ɗume on paamata to goɗɗo gooto maayi ngam yimɓe fuu ɗum ɓuran wooɗugo dow halkere ummatoore fuu na o wolway bolle ɗe be anndal maako amma nde o hooreejo liman en hitaande maajum o waɗi annabaako yeeso maayan ngam ummatoore yahudu en fuu na ngam ummatoore maajum tan amma ngam o hawta ɓiɓɓe Allah sankitiiɓe fuu bo diga nyannde maajum mawɓe yahudu en dawri dabare mbarugo Yeesu ngam maajum yeso metai wantugo be bangudum chaka yahuduen o dilli ha nokure kombi ladde ha wuro wietengo Ephraim ton o fabbi be pukarayen mako julde yahuduen wietende julde paska badake yimbe gure fere fere jehi wuro salima diga julde man siwa gambe chena ko e mabbe be tefi yesu yake man be don der haikaliru be jamjam tiri ko tammidon waran ha julde ndena malla warata mawbe limanene farisen umrino to goddo andi ha yeso woni sai o andina be gambe nangamo to duti balle jowego ha julde paska wada yesu yehi baitania wuro lazarus mo ummitinino diga maide be mbadani mo nyamduji ton yake yesu don nyamda be lazarus e hewnaabe wodbe Marta don hokka be nyamdu. Nden Maryama hoy urdi chatndi baki reta litir. Hurandi be nardi labndi. O rufindi do kosde Yesu. Nden o yiggide be gasa hore mako. Sudu fu hewi urenga urdi majum. Yahuda Iskariot. Goto nder pukara en Yesu jambotodo mo wi. Koni be chorai urdi ndi bakin chede chardi temete tati ngambe ndoka talaka en. O vi aidu ngamo enda talaka en. Amma ngamo kujo. Kanko woni jogo chede. E odono uja chede de be kalfinimo. Amma yeso vi. Tabile debbo o. O arti hugo dungam nyalade uwe kiam. Talaka en gondan be moron foroi. Amma min mi wondata be moron foroi. Yahudu en dudbe nani yeso don baitania. Benjeiton nangam mako tan. Amma benjehingam larugo lazarus mo yeso ummitini diga maide bo. Maube liman en badi anni ambarugo lazarus bo. Nam dalila mako yahudu en dudbe achi maube murumen. Nudini yeso. Hani ndaroden hado hande. Na wakati men jinni. Amma hiddeko chendiren. Wodi hunde wore de hani numendum on mandibe banne ardibe dina ngadi sabida kae fiwol alama worongol isa huwi gite mabbe na wala ko goto chaka mabbe bawando yeddugo kae fiwol gol isa huwino ngam komoy wawi yi ana hore mum la jarus mo ummitino diga maybe amma Meli manene arjibe dina luttube ngadi kadi be tuube hakkeji mabbe malla be nuddinbe Isa woni no almasihu biddo Allah bangiro iudo digam asamana a be mbaway tuubugo kae fiji kollandi alama di Isa huwi fu gerbay limanen e tokkibe dum ngam tuuba e be jabaamo ban jawmirawo e kisno dume be kuwi kadi be besdi wanyugo Isa Nden ben dauri ngam barugo mo. Hafa hin ben gidi no barugo la jarus mo ummitini diga maibe. Ngam kanko wani boso selburna yahudu endon daito mo jibeta ureta. Ngam tokago Isa. Kadi endari meberde arjibe dina be latori balude e daide be alla chenino. Wala koko bengerdi na alla na gonga kabendarata. Be habbere be chali gongaji lati filladi der bindi chenidi di Isa holli beno be don numana beldi mabbe tan wato ku waddanta be chede kanjum famtinta der dauride mabbe ngam ittugo Isa be don kula to be accimo yahudu en fu ndaito to be e gartanan Isa dume numan ton ardi be dina be Moy wadi numol barugo nder hakkilo mabbe dum shaydan do wannodobe gam kanko o wanyi Allah e almasihum shaydanu tammino to ardibe yahudu en kebi barugo Isa taskara Allah gam hisnugo bibbe adama digam bawde magel wirga keno amma shaydanu andano Allah don taskitina maide almasihum ga wirgugo kude kallude rimdingo bibbe adama Lati beban machube sabida kulol maide. Wodi fainu hunde worende shaidanu e tokkibe dum pamaino. Wade walanu baude du jaumirao Isa. Denles di wawatano nyaumin gomo gam Isa woni ummitineki e ngendam gam maju wari Isa wawi wiugo sakirawo Lazarus debbo min woni ummitinowo geeditinowo maayɓe ko moye nuɗɗiniyam yeeɗan ko to o maayi bo a nuɗɗini ɗum na joni en cendiran min ɗon ewno on gam ekkitinol gongol feere to Allah yofi en tokkitinan jangde men nder linjiila nden en ndaran bannoy Isa nastiri Urusalima dow ɓaawo ɓi bambel be hebbitingo annabaku nelaaɓe Allah wolwunoɓe dow maako digam ɓoyma. To on mari jamde dow ko janguɗen hannde, mbindanemin haa laawol goongaku BP43 Marwa Cameroon. Miɗon lornita ɗum fahin, laawol goongaku BP43 Marwa Cameroon. Allah barkiɗi noon e o hokka on baawɗe numtugo be de'ere ko jawmiraawo Isa wi'i. Yeeso wi'imo, min woni ummitinowo geeditinowo maayɓe, koo moye nuɗɗiniyam yeeɗa, koo to o maayi boo a nuɗɗini ɗum na